Come on, yeah, by the experience, let's not talk about money.
Castana
Tembela ngombe haiwezi fichika ukiwa na credit card ya Deuj. Pesa inongea, wezi tongoza ukiwa na credit card ya Deuj. Maneno haya kunyimi usingizi ukiwa na credit card ya Deuj. Na kaburini tapata usingizi nkiwa na credit card ya Nimeona demu akiwa kwenye ndege akapokea tiketi ya ndege nyingine. Yuko safari anamfuata mchizi huko anapanga safari nyingine. Na hapo bado na chance nikipandisha dau atasepa na mimi pengine. Ila kwa credit card ya Deo ndo ningewagea story nyingine. Ushairudishiwa kodi ukahama kisa kuna mwana amepanda dau, au demu wako wa miaka mitano akiri kabisa amekusahau. Chelewe ndege asubuhi upande nyingine jioni na umesha sahau. Umewahi kuona wakiwa na tubu mbele ya watu walio wadharau. Champagne tu ni bei ya kiwanja ukiwa na credit card ya kwetu. Nimeona machizi wa kidanja kutafuta credit card ya Deuj. Ushai kutoka na bebe ambayo babake na credit card ya Deuj. Ukala suti kwa family day mbele ya mkweo ukiwa na dread. Pembe la ngombe haiwezi fichika ukiwa na credit card ya Deuj. Pesa inongea, wezi tongoza ukiwa na credit card ya Deuj. Maneno haya kunyimi usingizi ukiwa na credit card ya Deuj. Na kaburini ntapata usingizi nkiwa na credit card ya
credit card ya ma credit card ya ma credit card ya ma credit card ya ma credit card no more credit card no more credit card no more credit card no more.
Mbele ya muda niko far east, ngoma na tunga ziko far east. Misi shindani na pressure ya west, why? Mana niko far east. Speed na nguvu ya kutosha kufika aliko Dangote. Capitalist, nikiona hele na hang na fungua mfuko na weka. Opportunist, family dinner ni bea kiwanja ukiwa na credit card ya vikao vya familia, utasikilizwa tu kama ukiwa na you talk about money ila pesa ikiongea usii. Ndo mana manzi yako kuti, wezi imagine unavusha demu wa nchi jirani ukiwa na in your family tree, who is financially free? Nani anayeweza kupaki mpira mkali majirani wote wa Capri? Nani anayeweza kulipa mishahara watu 1000 wakala ugali? Umewahi kuona mtoto anabadili dini na familia ikakubali? Pembe la ngombe haiwezi fichika ukiwa na credit card ya Deuj. Pesa inongea, wezi tongoza ukiwa na credit card ya Deuj. Maneno haya kunyimi usingizi ukiwa na credit card ya Deuj. Na kaburini ntapata usingizi nkiwa na credit card ya
credit card ya credit card ya ma credit card ya ma credit card ya ma credit card ya ma credit card no more credit card no more credit card no more
credit card no more.
It's Grandmaster.